Radio Agricoli de América. Radio Agricoli de America ivugiri Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi tukumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metro 22 mu Burundi naho mu Rwanda turi no kuri FM ku murongo w'ijana na kane bice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram mudusanga kuri VOA radio yacu naho waisha tu radio yacu voa.com no urubuga musanga ibiganiro byacu byose ano muri studio ya karindwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri sanga mumaze kumenyera. Icyo uyu munsi turakomezanya n'igice cya kabiri cy'ikiganiro twatangiye ubushize ku muryango w'ibihugu bitagiraho bibogamiye. Tariki ya 15 kugeza ku ya 22 z'ukwezi gutaha, ibihugu 120 bigize uyu muryango bizahurira Kampala muri Uganda mu nama yabyo ya 19. Insanganyamatsiko y'inama ni gutsura ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi. Ibi bihugu bifite ayahe mahirwe yo kugera kuri iyo ntego? Kugeza ubu ni kuruhe rugero bya kwitwa ko ntaho bibagamiye? Ahazaza h'uyu muryango haragana he? Nanone turi kumwe na Professor Paul Kananura, impuguke mu byerekeye politiki mpuzamahanga n'umutekano. Turavugana ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Professor Paul Kananura, mwirirangwa amahoro.
Mwiriwe Mutagomwa, turaho bisanzwe n'akabeho katumwe turwara inkorora ariko ntibyatuma tutaza kuvugana. Nizere ko ijwi riza kumvikana.
Oya, turakumva rwose, rirumvikana neza cyane. Yangire akabeho natwe hano katugezeho. Nyine ni ibihe byako ntakundi. Reka nanone ngire nti ikaze n'ubundi mu kiganiro muri sanga nawe urisanga hano ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kunyakira, kandi ni byiza ni by'agaciro kugira ngo tuganire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ndetse n'abakunzi bacu. Njya mbona rimwe na rimwe baca mu gikari bakanyandikira.
Ni byiza. None rero narimaze gusa n'uvuga bikemwe byo turi buze kugarukaho, ariko mu kanya nahoze nibaza nti harya u Rwanda n'u Burundi biba abanyamuryango buriya muryango byagiyemo ryari, kubera iki? Nibaza niba mbere yuko wenda tujya mu bindi twasa n'abagaruka iwacu gato yabyo, hari icyo wabisangizaho abanywanyi b'ijwi rya Amerika?
Ngira ngo Rwanda n'u Burundi bari muri uwo muryango w'ibihugu bitagiraho bibogamiye. Ariko cyane cyane u Burundi, kuko ndibuka ko nyakubahwa perezida w'u Burundi yagiye muri iriya nama ya 18 yabereye i Havana, yari ariyo yafatiyeyo n'ijambo muri Cuba.
Ni ukuvuga rero ko byo bisanzwe n'ubundi ari abanyamuryango bawo?
Bisanzwe ari abanyamuryango b'iryo tsinda ry'ibihugu 77 wongeyeho Ubushinwa, nubwo ibihugu ngira ngo ariko banza ari ibihugu 134.
Hariho ngira ngo 120 by'ibinyamuryango, hakaba indorerezi 18, noneho hakabaho na n'imiryango ngira ngo 10, imiryango mpuzamahanga cyangwa inyuranye 10.
Ibyo nabyo byose biri mu
ibyo nabyo umuntu yaza kubyibazaho ese ibyo byitwa indorerezi ibyo bibari ari bihugu nyabaki babikora iki
abari bishaka kugenda kugira ngo birebe niba bizinjiramo cyangwa se ibyo ari byose nabyo biba byiyumva mu migambi cyangwa se mirongo migari ibyo bihugu bisa n'ibigenderaho cyangwa se byiyemeje gufatanyirizamo politiki yabyo icyo gihe baba bareba akaguru kamwe karimo akandi kari hanze bagira bati se twakinjiramo cyangwa se ntitwakinjiramo ni uburyo bwo kugira ngo bafatanye cyangwa se bagire imikoranire iri hafi igihe cyo bizaba ngombwa binjiremo nubwo batakinjiramo ariko baba bafite ibyo basangiye muri ibyo bitekerezo byo kutagira aho babogamiye no muri ibyo bitekerezo byo kuba bakiteza imbere hamwe cyangwa se bahuza ijwi ryabo nabo kugira ngo byumvikane muri iyi si cyane cyane ko ubu ngubu turi kujya mu isi y'udutsiko dukize cyangwa se twibihangange mu bya gisirikari mu by'ubukungu n'iby'iterambere rishingiye kuri tekinoloji
mu kanya nari mvuze kuri iyo nsanganyamatsiko y'inama ya 19 izabera muri Uganda bavuga bati gutsura ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi wenda reka tuze kuyigarukaho mu kanya ariko ubushize twari twavuze ku kintu kijyanye n'inyito y'uyu muryango ubwawo kugeza ubu ni ku ruhe rugero byakwitwa ko ibi bihugu mu by'ukuri koko ntaho bibogamiye kuko ndibuka ko ubushize twari tugiye kukivugaho tugasa n'abagice ruhande Professor Paul Kananura
ibihugu bivuga muri rusange ko ntaho bibogamiye ariko bigeraho bigasa iyo ukennye iyo utifashije ugeraho ukabogama kuko ubogamira ku guhatse ibyo ngibyo ngira ngo ni ibintu bisanzwe muri rusange twamaze no kubona ko isi iyobowe n'ubukungu n'ubucuruzi ubu ngubu ibyo bintu byombi nibyo biyoboye isi ibihano n'igisirikari biza kubyunganira iyo bibangamiye ibyo bibiri bibangamiwe mu nyungu z'igihugu iki n'iki cyane cyane ibihugu bya ruturu
biramutse rero ari uko bimeze ukareba n'amateka y'uyu muryango kuko ubushize twabonye yuko wagiyeho mu by'ukuri ushaka kurwanya ubukorone hanyuma uza kugenda uhindura isura buhoro buhoro biramutse ari uko bimeze ahazaza hawo umuntu yavuga ko hameze hate byaba bibaye ibya bwa buro bwinshi butagira umusoruro
birashoboka ariko biterwa n'abanyamuryango icyerekezo baba bihaye urabona ko ubu ngubu bita ku bibazo by'iterambere ngira ngo mu nama y'ubushize bize ku bibazo by'iterambere kuri siyansi ikoranabuhanga n'ubushaka n'ubuhanga dushya kugira ngo nabo bazamuke mu bukungu kuko bumvise ko ubukungu ari bwo buyobora isi niba rero batakiri mu kurwanya ubukoroni kuko nta bugihari nubwo bwahinduye isura niba batakiri mu byo kurwanya ivangura nubwo rihari ariko abantu bafite inzego zindi mpuzamahanga barimo nabo zo guhanganiramo kuri ibyo bibazo ahubwo ubu ngubu bakaba bashishikazwe n'iterambere na siyansi n'ikoranabuhanga no guhanga udushya ari byo bita innovation kugira ngo nabo biteze imbere bazagire ijambo noneho yenda babona ahubwo uko bahangana n'ibyo bice bindi badashaka kubogamiraho
mukanya turasubira kuri ya nsanganyamatsiko, ariko hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika utelefonye witwa Reverier Karasira ikase mu kiganiro muri Isanga.
Yego, murakoze.
Werereye hehe ikibazo cyangwa igitekerezo vuba vuba?
Ndi Kigali mu Rwanda. Ibihugu bidafite aho bibogamiye. Nigira umuntu uri hagarariye mu kanama k'umuryango w'abibumbye. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, niba nta muntu ufite ubihagarariye mu muryango w'abibumbye, ibyo byabo byamenyeka gute? Ese hari ibyemezo bibasha gufata? Ubu ngubu akenshi igihugu kimaze kugira ibyo kivuga, usanga Amerika yafashe ibyemezo n'ibihano bigahanwa, byo uruhare rwabyo biba uruhe. Urugero, igihe Leta Zunze Ubumwe za Soviyete zitaracikamo kabiri, haje kubaho umutwe wa Mudanjati warwanyaga Abasoviyete, ariko ku rundi ruhande usisiwe na CIA y'Abanyamerika. Muri icyo gihe CIA isisiye Amudanjati ibihugu byinshi, cyane cyane byo mu cyane cyane byo muri Leta Zunze Ubumwe za Soviyete byagiye bifatirwa ibihano. Ubungubu ejo bundi bino bihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba, kubera hari abanyagihugu cyangwa se bamwe bashatse guhindura ubutegetsi bwasaga n'ubugendera kuri leta z'abakoronije kubihugu byabakoronije mbere, ariko ibihugu by'i Burayi bihita bifata ibihano, usanga ndetse n'ibihugu biri muri Sediyaho bishyikira ibyo bihano. Akamaro k'ibihugu bidafite bibogamiye kurengera ubusugire bwabyo buba ubuhe.
Urakoze cyane Reverier Karasira. Reka Professor Paul Kananira, ndakeka ko yakumvise neza, reka gusubize.
Karasira abajije ibibazo byiza, ari byo byerekana uburyo uriya muryango kugira ngo ukore neza bitaworoheye, kuko ibihugu ntibigira inshuti, bigira inyungu. Niyo mpamvu ku kibazo cya mbere cyo kiroroshye kuva uyu muryango wabaho, uwo ufite uko uhagarariwe mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, kuko Ubushinwa buri mu bashinze uyu muryango, kandi Ubushinwa buracyari muri uyu muryango. Ni nayo mpamvu bavuga itsinda rya 77 uteranije w'Ubushinwa. Ni ukuvuga ko Ubushinwa kuva iri tsinda ryabaho, ibi bihugu byakwishyira hamwe, ni nk'aho Ubushinwa ari bwo bujyana ijambo ryabo muri kariya kanama gafatirwamo ibyemezo ku isi kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi. Icyo ngicyo cyo ntabwo ari cyo bagihangayikishije ibyo bihugu. Ariko mu rwego rw'ibihano, urumva ibyo bihugu uretse ko bidashobora gutuma Ubushinwa, ariko ibihano bibaye ngombwa ko biza kubangamira ibyo bihugu byose, Ubushinwa bwashyiraho veto. Muri rusange ni cya kibazo cyo kutagira aho umuntu abogamiye n'uburyo mu busugire bwabo bw'ibyo bihugu bikunze kugira ingorane nyine zo kubogama igihe hari ibihano. Ibihano byo batabyubahirije ntabwo byakubahirizwa kubera impamvu imwe. Ni ibihugu 70 ibyo bihugu bigize 70% y'ibihugu bigize Loni. Ibyo bihugu bifite 80% y'abaturage batuye isi. urumva rero batubahirije ibihano ntabwo ibyo bihano ntibyaba bifite ingufu nicyo cya mbere icya kabiri murabona Kibaki iri ku bihano kuva yabaho kuva yagira kuva Castro yaba perezida wayo kugera uyu munsi ibihano bya Amerika ariko ubona ko bamaze gukorera y'inama kabiri kandi ibyo ngibyo bigaha ingufu Kiba yo gukomeza guhangana na Amerika no muri ibyo bihano urumva ko bifiteho akandi kantu k'akamaro gato ariko nkuko twavuze ibihugu bigira inyungu ntabwo bigira inshuti yahereye kuri bya bihugu bya CEDEAO ni n'agahomamunwa k'ibihugu bya Afurika bifatira ibihano bikakaye abaturage b'ikindi gihugu cya Afurika abaturanyi cyane cyane dukurikije ko n'imipaka bagiye bayikata nabi batitaye ku bantu bahuje inkomoko ubwoko imibereho ugasanga abantu bamwe bisanze hirya y'umupaka abandi hino y'umupaka babaye mu bihugu bibiri bitandukanye mbere bari abantu bari mu gihugu kimwe ibyo byose rero biteye agahinda ariko biteye n'isoni cyane cyane ko ibihugu bya Afurika bishobora kuvugirwamo bikomeza kuvugirwamo kugira ngo bitere akajagari muri Afurika kugira ngo bitere inzara bene wabo kugira ngo bitere intambara mu baturanyi kandi zidafite ishingiro ibyo bintu ni ibintu by'ubugoryi by'ubugambanyi ndetse tugomba kurwanya twivuye inyuma
hari ikindi yarabaje reka nsabe Masanga na Rwasa bihangane gato turaje kutubaha ijambo mu kanya gato rwose Masanga na Rwasa mumbabarire ntimuve ku murongo Professor Kananura banze atubwire kiriya kintu cy'urubuga yabajije ati se bagiru bahagarariye muri ONU niba bavuga ijambo bavuga risohoka rite barivugira hehe wari ubaye nk'ugikomozaho uvuga ku Bushinwa ari bwo busa n'ubujyana ijambo ryabo ariko bahagaze bate muri ONU
ibyo twavuze bo ku giti cyabo nuko muri ya ONU ni ikintu gihuriweho n'abantu bose n'ibihugu byose birimo ariko bagize bashatse kugiramo ijambo rimwe ni ukuvuga ko hari akanama karoni gashinzwe amahoro n'umutekano niko gafata ibyemezo bikakaye muri ibyo byemezo rero bikakaye mwaba muri benshi cyangwa mwaba mutari benshi ntacyo mushobora kubihinduramo iyo mutari muri biriya bihugu bitanu bya rutura noneho rero muri ibyo bihugu bitanu bya rutura harimo Ubushinwa buri mu bihugu byashinze uyu muryango icyo gihe bibaye ngombwa ko inyungu z'uyu muryango zihagararirwa n'Ubushinwa bwahagararira izo nyungu ariko Ubushinwa nabwo ni igihugu nk'ikigihanganye n'ibindi byose nacyo gifite inyungu zacyo bwite kirwanira muri urwo rwego rwo kuyobora isi kandi bafite uko baharirana hagati ya biriya bihugu bya rutura icyo ni icya mbere ariko icya kabiri bu bwabo nk'umuryango bashyize hamwe uretse ko nyine byaruhanya kubera bwa buryo twavuze bw'iterambere bunyuranye muri buri gihugu n'ubukungu bunyuranye butuma buri wese agenda yiyorobeka cyangwa yifofera agaca hirya y'ibibazo by'umuryango ariko bishyize hamwe mu rwego rw'igice cya kabiri cy'inama rusange ya ONU ibyemezo badashyigikiye ntibyacaho kubera ko bagize 70% y'ibihugu bigize ONU ni ukuvuga ko 70% batoye ikintu cyangwa batagitoye ntabwo cyahita muri ruriya rwego rw'inama rusange icyo ni icya mbere icya kabiri hari icyemezo gifashwe mu buryo butemewe n'amategeko ntibagikurikize bafite 80% y'abaturage batuye isi ibyo bihugu abaturage babyo bagize 80% y'abaturage batuye isi urumva ko ibyo bihano nta gaciro byaba bifite batabyubahirije. Ariko ibyo rero mu mikorere y'ibihugu ntibikunda, kuko politiki yisiraguye, politiki ngenderwaho ya buri gihugu niyo ishyirwa imbere mu nyungu za buri gihugu. Kubera ko nk'uko twabivuze mbere, ibihugu ntibigira inshuti, bigira inyungu. Iyo inyungu zawe utazibona mu byemezo rusange byafashwe, uzijyana ahandi ushobora kubona ko zabungabungwa.
Reka twakire Bolingo Masanga ku murongo wa telefone, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Akoze cyane.
Uherereye he, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Kiwe mperereye mu gihugu cy'u Burundi. Yego.
Yego, komeza.
Ariko ntabwo mfise igitekerezo, ahubwo mfise ikibazo. Muri kiranye ibyo umutumire yadushikirije, nkasanga ko muri itsinda Ubushinwa ari bwo bufise ingufu.
Yego.
Ariko naho bufise ingufu, biraboneka ko burafise ingufu, kuko nibyo buratunze, burafise ijambo kandi no mu kanama karo ni burimwo. Ariko je nagomba kubaza umutumire, none ubundi iri bihugu bitagira bigwamiye ntabwo ari ubugoyagoye bw'ingufu nke buba bufise? Ahandatanga akarorero nk'u Burundi ndimwo utagize aho ubogamiye ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Urakoze.
Urakoze cyane Masanga. Reka duhite tufatira hamwe na Rwasa Jean Paul kugira ngo Professeur Paul Kananura abasubirize icyarimwe. Jean Paul, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Aho uherereye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo, Jean Paul? Rwasa Jean Paul, niba utwumva, ego, komeza.
Hello.
Ntabwo turimo tumwumva, reka tumusabe aze kongera ahamagare. Professeur Paul Kananura, wumvise ibyo Bolingo Masanga avuze ku bijyanye icyo yise ubugoyagoye?
Yego.
Urabivugaho iki? Atanze n'urugero ku Burundi kuri kiriya kibazo cya Ukraine.
Ngira ngo twavuze ko igihugu gifata ibyemezo mu nyungu zacyo. Ni muri urwo rwego kuri icyo kibazo cya Ukraine, ibihugu bya Afurika bitatoye muri Loni nk'uko bisanzwe bitora babiragije inkoni, ahubwo ubu bikaba bibona ko harimo agahenge ko buri gihugu gitora gikurikije inyungu zacyo. Muri urwo rwego rero u Burundi bwifashe mu ntibugire aho bubogamira. Icyo kintu ntaho gihuriye n'uko ari uko Burundi buri mu muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye, kuko hari ibihugu biri muri uwo muryango byashyigikiye, byatoye byatoye mu kwamagana iyo ntambara yo muri Ukraine. Hari ibindi byifashe, hari n'ibindi byatoye uyu. Icyo gihe ntabwo nk'umuryango ntabwo bigeze baterana cyangwa se ngo babyumvikaneho baze kugira icyemezo kimwe bafata. Rero buri gihugu cyagiye gifata icyemezo gikurikije inyungu zacyo. Muri urwo rwego rero u Burundi bwafashe icyo cyemezo cyo kwifata muri uko gutora, gishingiye ku nyungu gifite, gishingiye ku mubano gifitanye n'Uburusiya, cyangwa se gishingiye kuri politiki yacyo mpuzamahanga.
Ngira ngo arasobanukiwe bwana Masanga. Reka noneho twakire Nitanga Simon, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Yego, murakoze.
Aho uherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Murakoze, ndi mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi. Icyo ngira ngo rero ikingira ngo ngarukeho baje n'umutumirwa no kumubaza ese ibihugu bidafite aho byegamiye byigenga nk'uko wenda bamwe n'umuryango wigenga ubundi washoboka gute ku bijyanye na bije ibijyanye no kuba uwo muryango uzakenera aho ukorera uzakenera bije uzakenera n'ubundi bufasha busanzwe ubundi bwaje kuba ubushinwa burimo nabwo kandi bukaba bugera muri roni ibyo ni imboga ari imbogamizi yo gutuma uwo muryango utigenga kuko muri roni nyine usangayo ibindi bihugu kuba ufite veto ni kimwe ariko no kuba wenda ibindi bihugu byabasha nabyo kukumvisha ikintu mukacyumvaho kimwe ni ikindi ushobora kukigana rero muwo muryango usanzwe ari uw'ibihugu ngo bidafite aho bibogamiye ugasanga nabyo bigize n'imbogamizi abyinge birashoboka ko umuryango wabaho kuko ukaba uw'ibihugu bidafite aho byegamiye kuri ubu n'utuntu politiki imeze ubu sinabya bya bindi bivuga ngo ni umuryango utegamiye kuri leta kandi ukorera n'iyo leta
ntabwo ari kimwe n'uwo nguwo ahubwo ngira ngo banze ubushize tutari turi kumwe nibwo hari bumenyereza ubundi ariko bitumye tuza no kubisobanura neza ikibazo cya nitanga gitumye tuza no kubisobanura neza yenda ubundi uyu muryango wavutse kubera ko ibihugu byinshi byari mu bukoloni noneho uvuka ugira ngo ufashe ibindi bihugu kugira ngo byikure mu bukoloni ariko bisohotse kandi ibihugu icyo gihe byinshi biri kuva mu bukoloni byari bisohotse mu ntambara ya kabiri y'isi yose intambara ya kabiri y'isi yose iza gutera indi ntambara yo bise iy'ubutito geri furuwadi hagati ya leta zunze ubumwe z'abasoviyete na leta zunze ubumwe za amerika n'abanyaburayi noneho ni ukuvuga ko umuntu uwo ari we wese yajyaga mu rwego rwa politiki y'isi yajyaga kuri politiki y'abashinwa iyo bitaga abakomunisite cyangwa se y'abanyaburayi iyo bitaga kapitalisite noneho abandi bihugu bikavuga biti twebwe ntidushaka kujya mu itsinda rimwe cyangwa irindi nibwo bashatse gukora itsinda rindi rya gatatu bavuga ko badafite aho babogamiye ntibari bahabogamiye kuri ibyo bihugu bibiri by'ibihangange leta zunze ubumwe za amerika cyangwa se leta zunze ubumwe z'abasoviyete ni icyo ngicyo cyo bavugaga kidafite aho kutagira aho babogamiye buriya muri mirongo cyenda muri igihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda mu kwezi kwa cumi na kumwe ruriya rukuta rwa berire ruguye amerika nyuma ibaye nk'aho ari iyobora isi uyu muryango ubundi wari ugombye kuvaho kuko icyo gihe ntaho kubogamira hari hahari ariko nk'umuryango wose uba wagiyeho wakomeje kubaho ibyo byo kurwanya ubukoloni byari birangiye noneho bo bifuza gukomeza bahindura intego ahubwo bakomeza kuba ijwi ry'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere icyo gihe rero ubushinwa n'ibindi bihugu igihe byari birimo nabwo bwari bukennye bwari mu nzira y'amajyambere ahubwo bwo bwaje nyine kugira politiki y'ubukungu nziza yihuse busohoka muri iyo nzira y'amajyambere bugera mu majyambere ariko bukibuka aho bwavuye bukibuka inshuti bakibuka aho babanye ni nka kwa kundi nyine umuntu ava mu giturage agakira akajya gutura mu mujyi ariko ntabwo yibagirwa ku ivuko ntiyibagirwa abo bakinanye umupira ntiyibagirwa abo babyirukanye ntiyibagirwa abo biganye bakomeza kuba inshuti niba bari inshuti ubwo rero no mu bihugu nuko bimeze ntabwo ubushinwa bwabibangamira hariya kuko buzi inzira bwaciyemo buzi aho bwavuye buzi agasuzuguro bwagiriwe buzi ubungubu aho buhagaze igitinyiro bufite kandi n'ibindi bihugu biri muri muri ubwo buryo nabyo birimo biragenda bizamuka muri iyo nzira y'amajyambere bivamo bigera no mu majyambere nabyo nk'ibyabishinze nk'ubuhindi za Pakistan buhoro ariko n'ibindi bihugumo biragenda bitumbagira mu bukungu ku buryo iyo nzira y'amajyambere bari kuyivamo ariko bakaba bazi ibibazo abandi barimo ahubwo bagakomeza nyine kubabera ijwi aho hirya no hino muri izo nzego zabakandamirizaga hamwe zo zitakibasha ubu ngubu kubakandagira ku gakanu kuko basigaye bakazamura nabo bakakaridika.
Turaza kugaruka kuri iyo ngingo mu kanya, na cyane cyane kuri icyo kintu cy'abakinanye umupira Ubushinwa n'ibyo bihugu. Nuko mbona abanywanyi bacu babaye benshi bagenda babaza ibibazo, reka nsabe Simo yihangane gato yaduhere kwa Shukulu Gaspar ikaze mu kiganiro muri Sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Murakoze cyane. Jewe cyore cyane mfite ngaha ni uko mbona ndabona
urihe Shukulu.
Jewe ndi mu gihugu cya Tanzania.
Komeza.
Mu ntara ya Kigoma muri wilaya ya Uvinza. Ni kuvuga vyeke vy'ubutunzi bw'ibihugu aho bakinanye umupira usanga bamwe nabo bageze ku ntambwe ishimishije kuno munsi. Ariko nk'ibihugu vyacu navyo kano usanga bikira bifira inyuma kuburyo bukabije gushika naho nk'urwaruka usanga rusigaye ruhunga igihugu cyane rukajya mubindi bihugu kurondera icyo babeshaho. None hasaba iki kugira natwe ibihugu byacu bishobore kwisunura gatoyi izo mpunga mbona hamwe bikibuke bishobore gushika angarau n'igice cy'abandi baba bageze ku gihe cy'uwo munsi ko ndabona nk'igihugu cyacu urabona kigeze abi cyane ku byeke bukungu akaba tukanje karako.
Shukulu, sinzi niba ikibazo cyawe cyumvikana neza, ngira ngo wari ushatse kubaza
uti cyumvikanye rwose. Reka musubize ahubwo Shukulu. Nta gihugu kibeshwaho n'imfashanyo, nta mfashanyo ikiza ibihugu. Ibihugu bibeshwaho no gukora byivuye inyuma, gukora bishikamye kugira ngo byiteze imbere. Nta mugabo utezwe imbere n'undi, icyo kirazira kandi nta naho twabibonye. Nta mugabo wubakira undi urugo, ibyo birazira hana aho twabibonye. Niyo mpamvu ibihugu byacu nabyo bigomba gukora byivuye inyuma bikagira imiyoborere myiza, ngira ngo buriya Tanzania mu minsi ishize cyari igihugu kiri inyuma mu majyambere, ariko ubu ngubu kigeze ku mwanya wa 10 mu bukungu mu bihugu bya Afurika. Yenda ntibiragera ku baturage bose kuko ntibiba byoroshye gusaranganya ubukungu, ariko bigenda byigira imbere. Uko bigenda byigira imbere bishobora kugenda bigera kuri bose, cyane cyane ko ari igihugu gifite amahoro kuva cyabaho, ari igihugu gifite umutekano kuva cyabaho, ibintu byose birashoboka. Kandi kikaba cyaraje kugira muri uyu muperezida mwiza Magufuli waje kugiteza imbere ku buryo bwihuta, nubwo Imana yamujyanye atararangiza akazi yagombaga kurangiza, ariko iriya myaka 5-6 yayoboye Tanzania, ngira ngo mwabonye impinduka kandi yagiye afata ibyemezo byiza biri mu nyungu z'abatanzania bose, ziri mu nyungu z'igihugu cya Tanzania, cyane cyane gufata Tanzania, ubukungu bwa Tanzania akabushyira mu bene gihugu, mu banyagihugu. Akavuga ati nta muntu uzava hanze ngo azashyira imitahe mu nganda, mu bigo by'ubucuruzi ngo arenze 49%. Igihe cyose umutanzania agomba kugera 51%. Icyo gihe n'ukuvuga ko ubukungu buguma muri icyo gihugu, n'abandi bose rero bagombye kumwigiraho akaba akarorero. Iyo ufashe ubukungu bw'igihugu ukabwiharira, ugafata ubukungu bw'igihugu ukabushyira mu maboko ya bamwe, ntubuhe abene gihugu, ukabuha abanyamahanga, icyo gihe ntabwo uba wubaka igihugu ugisenya.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi mu kiganiro muri Sanga, turavuga ku bijyanye n'ibihugu bidafite aho bibogamiye. Mutumirwa wacu ni Professor Paul Kananura, impuguke mu byerekeye politiki mpuzamahanga n'umutekano. Turavugana ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Ku murongo wa telefone dufite Idrissa Bakungu ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane munyamakuru. Baze kugushima merereye hano Kigali mu Rwanda.
Yego.
Ndashimira umuyobozi nyine wadutegure uyu munsi. Kubera twungutse ibintu byinshi n'ibitekerezo yatugejejeho n'imigambi bafite. Ndamwibariza utubazo dukeya tutarenze dutatu. Ni ukuvuga ngo iryo shyirahamwe nyine ko atubwiye ngo hari ibihugu nyine byaba bishaka kwiteza imbere, hari n'ibindi bishaka kwiteza imbere. Natubwire igihugu kitishakisha gihora kiri inyuma y'ibindi nta terambere gifite, kujya kizajya muri uwo mushinga bisaba iki? Aye, nkanashima nkayisabira n'abavandimwe bacu duhora ku isoko mpuzamahanga ry'umurimo. Turashima Leta yacu y'ubumwe nyine kuba imisoro yarayigabanyije. Ubu ndisabira abanyarwanda bose gukora, ubu twese abakozi imisoro yose barayigabanyije.
Urakoze Idrissa,
ikintu cyose giri hasi.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza. Sinzi niba nanone ndibaza niba umutumirwa wabashije kumva ikibazo cyawe. Ngira ngo urabaze ute se?
Nabyumvise nigira ikibazo.
Yego.
ibihugu byo biri kwiteza imbere twabivuze, icyo gihe byari bikennye, ubu bikaba biri kwiteza imbere. Twabivuze harimo Ubushinwa, Ubuhindi, ni ibihugu binini bituwe cyane. Ibyo byerekana ko ngira ngo mu bihugu bikirimo bigikennye ni bimwe bya Aziya, bya Afurika na za Haiti. Nibyo bigikennye cyane kubera ko birimo ingorane z'umutekano, birimo ingorane z'ubutunzi, birimo ingorane z'imiyoborere mibi. Ariko bikaba ari n'ibihugu bito bitishyira hamwe. Ikintu ahubwo ibyo bintu byatwigisha ni ibintu bibiri. Hari icyo na reka mpere ku cyanone aha ngaruke ku cyo twavuze ubushize. Icya mbere byatwigisha ni uko ibihugu bigomba gushyira hamwe kugira ngo bibe binini. Ibihugu bya Afurika barabicagaguye, babiciyemo ubuce, ni ibihugu 54. Urumva ni uduhugu duto tudashoboye kugira gahunda y'ubukungu ihamye, ihwanye n'abaturage Afurika ifite, ihwanye n'ubuso Afurika ifite. Kwishyira hamwe rero kw'ibihugu bya Afurika kugira ngo habe Leta Zunze Ubumwe za Afurika, imeze nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nicyo kintu cyonyine gishobora kuba cyatuma Afurika nayo izamuka ikangana n'Ubushinwa, ikangana n'Ubuhindi, none ikava mu nzira y'ubukene ikava mu nzira y'amajyambere nayo ikajya mu majyambere, cyane cyane ko dufite ubukungu kamere abandi bashingiraho kugira ngo bakire. Urumva noneho twishyize hamwe hawaza kuza agenda buri gahugu gataga kubita umugeri cyangwa se agashukisha utuntu duke kugira ngo atware ubukungu bwacyo, ahubwo ubwo bukungu bwatuma Abanyafurika nabo bazamuka. Noneho n'utwo tubazo tw'akazi, n'utwo tubazo two gusaranganya utuntu duke tw'igihugu, udusaranganya na ba rusahurira mu nduru na bampatsa ibihugu, bikavaho. Noneho bigatunga Abanyafurika, bagatunga nabo bagatunganirwa. Icyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri ni imiyoborere myiza. Imiyoborere myiza ngira ngo ubushize nigeze gutanga urugero rumwe ku gihugu cya Cameroon. Igihugu cya Cameroon muri 63 cyangwa 64 cyahaye imfashanyo y'ibiryo Koreya y'Amajyepfo. Ni ukuvuga ko ufasha abakize kurenza ufashwa. Icyo gihe Koreya y'Amajyepfo yari ifite inzara, Cameroon ikungahaye, irayifasha, yifashisha ibiryo. Uyu munsi Korea ya majepfo ikize ishuri igihumbi gukuba ishuri igihumbi kubye ishuri igihumbi kurenza Cameroon muri iyo myaka 60 ni iki cyabaye kugira ngo Cameroon yari ikize ize gukena noneho Korea ya majepfo yari ikenye cyane ihabwa imfashanyo ize kuba ubu ngubu ikize ishuri igihumbi kurenza kubye igihumbi kubye igihumbi kurenza Cameroon ni imiyoborere myiza no gukunda igihugu no gukora wivuye inyuma nicyo ngicyo abanyakoreya bakoze kandi ibintu byabo amafaranga yabo bakayagumiza mu gihugu kandi bakayasangira n'abaturage bose ibyo bakoze ibyo Cameroon itakoze icyo ni kimwe ikindi cya kabiri yende icyo ngicyo sinakivuze n'ubushize ariko noneho reka nze nagitsindagire buriya mu mwaka w'2006 nasuye igihugu cya Burkina Faso nganira na president wa universite yaho yambwiye yuko yari amaze kwanga kw'abanyeshuri 105 bo muri Gabo baza kwiga muri icyo gihugu ariko aza kuvuga impamvu zo zimyigire kuko borumba batangiraga mu kwezi kwa 9 noneho muri Gabo batanga impamyabushobozi nyuma umwaka ugiye kurangira ababo baje gutangira amashuri bakaza mu kwezi kwa 1 no kuvuga ko abandi babaga barangije igihembwe cya 1 bo bakaza mu gihembwe cya 2 urumva imyigire ntiyari yoroshye nicyo ngicyo yitwaje yanga abo banyeshuri bavuga ngo bazaza ubushize ariko ibyo ngibyo nibyo yitwaje mu rwego rwa politiki n'urwa mpuzamahanga mu gusobanurira ikindi gihugu kugira ngo hatazamo ibibazo bindi ariko je yarambwiye ati nuko bohereza abo banyeshuri tukabacumbikira tukabigisha tukabaha byose tukabaha n'amafaranga ya buruse noneho igihugu cyabo kikatwishyura nyuma y'umwaka ayo twaratanzeho yose atari ku buhashize imyaka 2 abo bana kuko bakomeza kwiga no hejuru kuko bigaga igice cya 1 cya universite cya 2 bakaza kukiga iwabo atari ko bamaze imyaka 2 batatwishyura nibyo nabyo birimo mu byatumye noneho uyu mwaka mbanga noneho reka twibaze igihugu cya Burkina Faso na Gabo dukurikije uko bimeze Gabo ikora ku nyanja ifite amashyamba ifite peteroli ifite iki na Burkina Faso idafite ikintu na kimwe ni ikihe gihugu cyagombye kubaka amashuri ngo ikindi kijye kwiga iwabo ni ikihe ibyo bibazo rero ni ibyo ngibyo Afurika igomba kurwana nabyo imiyoborere mibi isesagura bukungu ikwiharira ubukungu kudutsiko turi ku butegetsi ntidusangize amajyambere ubukungu n'ibice bafite cyangwa byinshi n'abaturage bose kugira ngo babeho neza nicyo nicyo kibazo dufite ni nacyo kibazo gituma tuguma mu nzira y'amajyambere kandi twagombye kuba natwe turi mu majyambere nk'abandi bose kandi dufite n'ibyatuma tujya mu majyambere nk'abandi bose
Murakoze cyane Professor Paul Kanano. Reka dufite abantu babiri ku murongo wa telefone, reka tubafatire icyarimwe. Dufite Habimana Pacifique ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Yego, murakoze cyane.
Aburereye ikibazo igitekerezo.
Ndi mu karere ka Nyamagabe, ndi mu Rwanda. Kuko mutumire yabituganiriye kuva kare. Ibihugu bya Afurika dufite inzira ndende yo kwigira ku bihugu byateye imbere nko muri Aziya ndetse n'Amerika, kuko ikibazo cy'imitwe y'iterabwoba iri muri Afurika ba rutahura mu nduru abantu bigwizaho ubutegetsi n'imari nibo batuma Afurika idatera imbere cyane nk'uko ibindi bihugu bimeze. Urugero n'inaha mu Rwanda, ugera mu Rwanda rwavuye kuva 1959 habaye ubwicanyi mu Rwanda kuza 1994 igihugu gisa nkaho gisubira hasi bitewe n'uko twabonye umuyobozi mwiza abasha kunga Abanyarwanda arabahuza. uko aho tugeze muri 2023 igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gishobora kwivana mu bibazo runaka kigiyemo kigira inama ibindi bihugu byo muri Afrika.
Garuka ku nsanganyamatsiko Pacifique, garuka ku nsanganyamatsiko yacu.
Okay, murakoze cyane. Ya asa nkaho ishyira hamwe no kwivana mu bibazo irimo no gushyira hamwe kandi tugahuriza hamwe twese nk'abanyafurika ubwacu ko abaza kudufata cyangwa badushyire hamwe. Akenshi na kenshi usanga hari ibyo babaje kureba bituma ibihugu byabo bitera imbere. Umutumirwa atanze urugero kuri Korea y'Amajyepfo, ni igihugu cyabaye imbarutse yo kuzamuka cyane mu bukungu bwacyo bitewe n'uko bashyize hamwe babasha guhera kuri ibite bafite badategereje amahanga.
Cyari igitekerezo watangaga cyangwa n'icyo ushaka kubaza?
Icyo nashaka kubaza, mubona uko yabitubwiye, Afurika hari icyo itakoze yenda yagakwiye gukora kugira ngo ugushyira hamwe kwayo ugerweho, kuko uko bisa kose ntako batagize. Baratubwira hirya bakatubwira, ariko kutitegerwaho ni ukubera iki?
Urakoze cyane Imana Pacifique. Reka twakire na Habakubaho Norbert, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Namwe turabashimiye.
Yego, rasa ku ntego Norbert.
Ndabona Andres ashimiye ijwi ryanjye, reka nshimire n'umutumirwa ngeze yatanze. Ariko se navuga ni wenda Afurika niyo mpamvu idahuriza, kuki yemeranye wenda bagakora inama ugasanga ibyo bemeranyije mu nama ibikurikijwe biterwa n'iki? Ese Afurika kari ubutunzi bwinshi cyane, ugasanga niba bavuze ati wenda uyu mutungo uzakoreshwa gutya nanone nuhurizwe hamwe, ahubwo buri wese akagenda areba ibye, biterwa n'iki?
Urakoze cyane Norbert. Professor Paul Kanana, ndumva ikibazo cya Norbert nicya Pacifique birajya gusa.
Birasa cyane kandi byose aho bihuriye umunana bisubirije hamwe kandi akabisubiza neza, nuko Afurika itari igenga ikaba igikorerwa mu kwaha n'abambatsi ibihugu. Niyo mpamvu bafata ibyemezo ukabona bamwe ntibabyubahirije, abandi babiciyeho, abandi bakoze ibidakorwa kubera ko ibyo bumvikanyeho muri rusange bifite inyungu y'Afurika. Bareba umwe muri bo cyangwa babiri muri bo bambatse ibihugu bakabavugiramo noneho bigatuma badakora ibigomba gukorwa kugira ngo abaturage babeho neza, Afurika nayo ibeho neza. Ikintu cya mbere ni uko abayobozi batareka abaturage ngo bisanzure. Umuturage utisanzuye ntashobora kugira icyo ageraho. Umuyobozi nawe ntiyisanzuye araboshye, aboshwe nabo bambatse ibihugu bamuha imfashanyo cyangwa se bamushyizeho. Ibyo bintu byombi, abaturage batisanzuye ngo babashe kubaza abayobozi ko bakora neza cyangwa badakora neza, abayobozi batisanzuye kubera yuko bahatwe n'abambatse ibihugu. Ibyo bintu nibyo byica Afurika, nibyo bituma kugera ubu Afurika ntacyo yagezeho. Kandi ngo umwana apfira mu ntangiriro, hajya kujyaho umuryango w'ubumwe bwa Afurika uriya bitaga OIWA, hari icyo bitaga itsinda rya Casablanca rigizwe n'abaperezida bariya ba Ghana, rigizwe n'umwami wa Maroc na perezida wa Misiri Nasseri ari nawe wari mu bashinze uyu muryango uyu nguyu turimo kuvuga uyu munsi. Bavugaga bati dushyireho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane perezida wa Ghana abikomeyemo, perezida wa mbere wa Ghana abikomeyemo cyane nabo banaferi n'abandi
za Afrika ngirango niza mashaka kuvuga
urusha ndagize gatoya baragiye bavugira mu bandi bari aba perezida ba Cote d'Ivoire n'aba Senegal n'abandi nabo bagira itsinda rya Monorombia rivuga riti oya turashaka twebwe ubufatanye bw'ibihugu nuko abari byo baza kumvikanaho baza mu bufatanye bw'ibihugu ibihugu bifatanye ariko bidafatanye nicyo cyaha kivuko ryabaye ngo umwana apfira mu iterura n'iryo buturimo kugeza igihe cyo yenda abaturage bazabasha kwisanzura bakisanzura bakikiza iyo mibe iyo mikorere mibi y'abambatsi ibihugu n'abayobozi bakorerwamo n'abambatsi ibihugu kugira ngo noneho bishakemo abayobozi bashobora guhuza Afurika kugira ngo igirire akamara Afurika n'abanyafurika.
None Professor Paul Kananura, biramutse ari uko bimeze ko uko turimo tubibona iyi nsanganyamatsiko yo kuvuga ngo nanone nsubiye hahandi twahereye gutsura ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi, haba hari ayahe mahirwe yuko ibi bihugu bishobora kugera kuri iyi nsanganyamatsiko?
Iyo ni nsanganyamatsiko isanzwe idafite n'ikivuze muri rusange. Ni nsanganyamatsiko z'inama zose ubu ngubu, inama zose zibaho zihuza abakuru b'ibihugu, ubu dusigaye tuzita nka misa. Bavuga bimwe bakora bimwe. None se iyo bavuga gusaranganya bazasaranganya iki? Bavuga icyo basaranganya muri iyo nama? Nesuza wowe umuntu azazana ubukungu bwe aze gusaranganya n'ubukene bwawe? Noneho kaba ngaba benshi bari mu bukene bazasaranganya ubukene bwabo kabakize, rero se bazabwira abakize ko aribo bake bati nimudusagurire. Ibyo bintu byo guhora bameze nk'ibishwi biteze. Icyana cy'igishwi iyo cyumvanye naje yazana icyo kurya atazana icyo kurya kirasama. N'ibindi n'ibyo ngibyo ibi byiza inama bihoraho mu gusaranganya bazasaranganya iki? Niki wowe ushyira ku meza uza gusaranganya? Bo niki bazashyira ku meza muza gusaranganya ko bitarimo? Baraza baga ni nk'uko iriya nama yindi muri y'ubushize yavuga ngo ibibazo by'iterambere, bakiga ku bibazo by'iterambere byo guteza imbere sayansi, ikoranabuhanga no guhanga udushya innovation. Iyo bariye iriya myanzuro 47 bafashe usanga nta kintu gifatika kirimo cyo guteza imbere kwiga, cyo guteza imbere amashuri ya siyansi, cyo guteza imbere amashuri y'ikoranabuhanga. Uretse kuvuga ngo bazadufasha ngo tukagabana ngo natwe tukagira ikoranabuhanga ngo ikoranabuhanga ngo bamwe bararyihariye ngo twe ntaryo dufite, baryigejejeho namwe nimuryigezeho. Udakora ntakarye biranditse ngira ngo no muri Bibiliya cyangwa ahandi henshi, nta muntu uzakubakira igihugu, nta muntu uzakubakira urugo.
None
bakira urugo n'igihugu rero ni nk'urugo rw'abagituye, niba mutabashije kukiyubakira ntacyo mwiyubakiye. Ugufasha mu gutuma ubaho iminsi 2-3 ariko ntatuma ushobora kubaho igihe cyose.
Uti ni ukwimenya, utakwimenya ugapfa. None ahazaza huyu muryango kuva mu 1955 ubu ni 2023, uyu muryango urimo uragana he?
Urakomeza uko wakabayeho nyine muri bwo gukomeza kuba ijwi ry'abari mu nzira y'amajyambere, aho abageze mu majyambere bagakomeza nabo kubafasha kugira ngo ibyabo bumvikane, bakomeze abatega ababibishwi bakomeze babibishwi, ababimishwano babibishwano, noneho ababintare nabo bakomeze kuba intare bikure mu bibazo. Yenda buri wese azagera aho avuga ati nanjye ngomba kwikura mu bibazo mere nk'abandi, nanjye ndi umugabo mvuga ijambo, yicara imbere yivuga imyato aho kugira ngo akomeze yicare inyuma avuga ngo mudufashe.
Professor Paul Kananura,
ijambo ririhwa.
Yego, musa nk'aho muvuze amagambo aremereye cyane cyane kuri muri icyo kiganiro kuri insanganyamatsiko turimo tuvuga ariko turanyera tugana ku musozo sinzi niba hari ubundi butumwa burenze ubwo mumaze gutanga kuko numvise ko ari ubutumwa bukomeye mu munota umwe gusa turimo dusoza iki kiganiro niki mwabwira abanywanyi b'ijwi rya Amerika niki mwavuga muri rusange kuri insanganyamatsiko dusoza Professor Paul Kananura
iyi si iyobowe n'ubukungu n'ubucuruzi ibihano ndetse n'ingufu za gisirikari biza kubishyigikira cyangwa se kubirwanirira igihe inyungu zibikomokaho zibangamiwe ibyo ngibyo nibyo bigenda isi nibyo byagombye kugenda n'ibihugu byacu ariko kugira ngo bigerweho abaturage bagomba kubaho bisanzuye iyo utaretse ngo abaturage bisanzure abandi babiheraho kugira bagupishinagaze uri umuyobozi ntuhabwe intego ushobora guhabwa ntuhabwe icyubahiro ushobora guhabwa noneho nawe ukaza kumera nka wa mugabo bakubitira mu kabari yatahaga kubita abana n'umugore we ibyo bintu bigomba gucika nibaharanire kwihesha ikuzo abayobozi bacu nibaharanire kwihesha ishema nibaharanire kwigira kugira ngo twese tugire Afurika n'ibihugu byacu ibihangange
Professor Paul Kananura impuguke mu byerekeye politiki mpuzamahanga n'umutekano turavugana uri mu gihugu cy'Ubufaransa reka ngo shimire cyane ko wakiriye ubutumire bwacu ukaba waganirije abanywanyi b'ijwi rya Amerika
murakoze cyane
shimire namwe mwese nshuti banywanyi b'ikiganiro muri sanga muri rusange banywanyi b'ijwi rya Amerika nshimira Nadia Taha wamfashije kukibagezaho kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma deka ne kubasiga mwenyine mbasigire akarimbo ka Bob Marley kitwa Africa Unite bishaka kuvuga ngo Africa shyira hamwe bijyanye n'insanganyamatsiko twarimo tuganira Africa Unite cause we're moving right out of Babylon And we're going to our father's land, yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah. To see the unification of all Africans, yeah. As it's been said already, let it be done. Children of the Master Man, we are the children of the
Mr. MP Record, Dr. Mash Production,
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika.